Hello.
Hello, come here too, my
Hello.
brother. Hello, Annagama.
Manjatan.
Annagama, come here too.
Jira maal hin gargaaru dawwaltanii turtani urjii sagal 85 riqicha jira dawwalaatii lakkoofsa sadii irra jiraan jedhe.
Yeah?
Urjii sagal 85 riqicha jettanii dawwaltanii lakkoofsa sadii. Achirra jira.
Ishii inni karaa 636 no.
Inni 36 ammoo chumarratti gaafiif deebisa deebisuudha. Qabxii keessan sassaabbattu qabxii sassaabbattanii kan torbanii qabxii olaanaa yoo fiddan isinii dawwalama.
Bilbiluma
Akkasi.
bilbili keessan inni kun immoo hojjetu yeroo hunda ishii eedenema.
Hin hojjeta. Kanuma irratti dawwaltanii argachuu dandeessu.
Qabxiin torbanii walitti qabamee dawwalama.
Ee.